sidiyaal dhamaantiin meel kasto isoo roobdaan ha ka dhawaado mar kale barnaamijkii kaana oo unanka maga darni adiina ma u shiidi kaasoo una jimaa walba kadkun haa tognin ku baratan iniina hawidahanin mar siino unooha ka dhaadu doonno todobaadkun na hobi ilaahay ere dheebtii tumi saddexaad ee barnaamijkii adiina ma u shiidi waana eh dhiibtii koowaad oo unanku ku hadla doonno mareegdii usaka lahay taariikhda faneed isugaanta abwaanka sidi eedka ee langorow ee langamaga dhawaaw cabdi cali nuur qaasim balwadiid abwaan cabdi cali nuur qaasim balwadiid maybaa kumid ayaa fanaaniinta haldoorka ee abwaane ee afyaalka ee hanasoo walbalan ha ku tiri suugaanta shal gadiisin ee ka qoran afka maayka hanasoo abwaan balwadiid usa dhiib kukunagadii afyaale eedka linjeeliye ee ka nool deegaanadun koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan magaalada tumbaydhow abwaanka balwadiid maybaa ka dhaladay deegaanka galdheere oo ka dhawaad shan kilomitr anjarta bered tumbaydhow walbarashadiis abwaanka weli kukutagay fasalka siyeedaad ee longorodow dugsiga dhexe abwaan cabdi cali nuur qaasim balwadiid weliba kumid ayaa abwaane haldoorka ee hanaso lishale e inigu alifadaan laxan saaradaan muusigna saaraan heeso yootiriyaan eryadyo inow damaneedin abwaanka mayba ambaraday dhinigi gobayaalka inkastoo abwaanka geekii maryadii suugaanta ka bilaabay elifowka heeso maylayaa tubto heese oo usa dhaadi hanaso usa elifi eryadyo laxan ka saari islamadaasna kadari muusikadiyo ilow adiinama oshiidi tubi dharaaro weliba kumid ah heeso usu eedka lankatowow oo abwaan cabdi cali nuur qaasim balwadiid usaqaadi oo dareenka i shacbiyadda badanna kale deegaanadu taasoo jimaado dambe hobi ilaahay ere marku uno iniska koyna barnaamijkun adiinama oshiidi dhiibtis waraysiga ku weydii doonna heestaas weli dhawanti imeeli usagna jeedi heese eryadii amaybaa kumid ahay daman badan dahabiluur ihurdeedsanaaye ana daywaay daagsatinimaadii daranyo oo weele ana dulma duurkii galay darmaa waraabe heestaas oo eh hees murtidii xambaarsanta hoo abwaanka neenfasi roobo walbadan unu ku ogaadi doonno oo una hatagbo anku wargabna ilow inii cabdi cali nuur qaasim balwadiid usa afyaal eed longorodow eyi adiina ma ushiidi
daman badan may dahabiluur ihordeedsanaaye ana daywaaye oy daman badan may sodubeeshe ihordeedsanaaye ana daarwaaye daagsat namaadi darnye oo weele ana dulmana duurkii galay darmaa waraabe daman badan may dahabiluur ihordeedsanaaye ana daywaaye daman badan may sodubeeshe ihordeedsanaaye ana daarwaaye daagsat namaadi darnye oo weele ana dulmana duurkii galay darmaa waraabe
reedyaa ku qaadan doonne waraysi dheere uuna la waaldhani abwaanka ilow maybaaninka faahfaahii doone suugaanti usuleyi intio badan hoo gobi etii hoo beesata meeli dhiyaayeen inlijeedadii lan alifi iyo sababo usahatag adwaanka aan ka baadi dhimiga gobyaalka gaabado afyaalo gobyaayaan oo inta badan warbaahinta la ku gudbiyo gobyaad iyo tiriyaayaan ilo adwaan abdicali nuur qaasim balwadiid gobyadii isu dhawaantuun qaadi mayba ayin gobyo miidaan leh oo isla madaasna ki ibraaw hadba siyaasadda wadanka miiliya maraasa isu oo isla madaasna hadba walaalyaha ku ziyaada dhinigaas maamulka isu bulshada tiidiis ankatobiya qaab suugaaneed adwaanka dhawaantuun mayba tiriyay gobyaal haanaaso lankii dhigin sidu ku dareemo koro wadda meel dheer dhiyaasa taasoo lan yaalo maa lan fadiis walbo unku gorodo korna ilow adina mooshiidi adwaanka gabay usu elifi dhawaantuun wadinka maga daray afarta miin imashagaadiyo afarta miin imashagaadiyo weli adwaanka weli adwaanka kala hadalay owlaadii ammaan dhuuri haanaaso sida ana ka aalaa uu lijeeda dadki degaw lamaadi webi dhatiyo oo abwaanku ku damagi inihii dhisaabanaantiyo daraadiye edow unku faa'iidaysida iluu abwaanka niin sharaxa doono warays yagsan ku hayna usi niin sheegi doona ilow sidi ata owlaadii ammaan dhuuray isu weli in lijeedi abwaanka niin sharaxa doona ee ilow afar su'aal abwaanku weydiyaw owlaadii ammaan dhuuray yalli yaab leh feed dhegaaga sifayla ankareeb gobayga ereykoo ay ka dhaafnay si hadhow ada an hela jawaabto su'aalo abwaanka hakiidadabaw adiina weli ku mid etaa owlaadii ammaan dhuuray ilow adiina ma oshiidi iili dheeg gobayga kuleedna hanis nagala doonnee
miin qur'aan dhiginga mawluwiini ilaahay ah runlankiimi moodaw beenga meel intaale maytufi manoolada hoo mawlaagay ay miima misgiliin quynan maan shariisamaaso oloolimin dheershe jirigna masaaji korna kuma mari makadaawawaaso federaalka macnaashayna anikoo marmar wiin mayha iin deeshii ismaquuniyow ma ee magaalo hoobiya duntun ma sheegdii mas-uulka hegshowa liing moosay doogay murtidis i macnaajaysiin sheego afarto miin oo maddahor maslaha liin ogaayay hata mashaqo nagadeenga siin meeri faday adduunyada hormartay masiibi walku gudubay mahey i haa ii edalika moodohe reer amu weerisay oo mogol mugdi galay mogshibeel qobatay mindheershe layl aragama meetiya liin dheegan haan e malab maddi ada siid maad santi liinku dheegane mataraash maddi ad ku dhooshon maysi niin wee liin iraane udurku hooska maguuguhay afarta miin siinka sheegay muslimiinay i dheega militari i boolis madanishoon dheeriye oo mooradii onka ekayne mataraarisha wididan lay sheebka dhahmaruugdaayano meelo jiingidoha ka fogdi maddi ada saaradaas marasaanga kiinka maraayano mas-uul doonku dheegane madbukookiinkooyo anakaas gordaayo mijintay meel saar guraayan hoor humba liing moodane beenta baliing malalaysadaan maragma doonto wiinga miinkii koowaad ii mashaqaadistangu malaag dhiig waraabe maatadii usuu kumaay maalshe lama yaaday maaladoosha gagadada macaawanadii tolkonkoyt midigdib hoos liin saar meelku moodi liing aragaan mayn weeli hoob adateroon mashaq abuursay oo walmood bang maraane maashirkii qiyaam iyo maabandheegnahaan elay migintiyo kookarooraa may daaro kor iyo kuleyin hoor hunto biliing moodane beenta biliing malalaysadaan markaatama doontu watangna miinkii lamaad ii mashaqaadistangu gurba miid golool ahaan maxkamad misgidaagaho malabka layrahaasama garta madba indayaane magal i bilaan badan madisho galanta insaarti minallaahi ingoradaane xagga ng maamulaan may ingweeleen hoob adateroon ay mishaarna siyohaylay hakiinka marmar siyoodayaan hoor hunto biliing moodane beenta biliing malalaysadaan maragma doontu wiingu tangna miinkii seddahaad ii mashaqaadistangu madawiini korsi dhoore maatadis indaneeyane maallaymay iska jeela hadalko mayoloka magsuudaw dadka hangla hor surumaane umbo meedii inka dohwaan maysiin doron ii maysiin roondhatiyo madbuwa liinku dheegan lamba madishay hamaado usu murugdis kor ku arag korsugoo koomurooji sidelay murugdiya eedan hayto musugmaasugga ميليال سنا مرنوس انديانه مامول شي انجل حساب تمان اسمو غمويو جن ملك سيدايو ما شركي قيام مولاغي سيدي شيغي مشاغدنين اداين ما ينسك تبا اوغادوي هورن تو بلين مودانه بنت بلين ملالاي سدان تان مرق مدونتو مينكي افرادي مشغاد استنو ولا سومالي ميل كو ديرو وايتي ولا سومالي ميل كو ديرو وايتي afartung ming o maddi hor maslaha ling oga ye hatta mashagna gadenga masibadi onu tang e ilahein modiya maikala lejaran madu korshei me lislaha male masibi misajida kakati megin ilaheima merkala lku galaw male malanki hobu fadi malang odoy gadi hortum deer ma ilo lanki marak usung lain laishei marag ko oyaw manyuk siyai warabe hatta edeng lamayadi malan to hatta ngaine usom malak urbadenya mawlaga ho rab maghrib hirab datio manunul kuwara bidone manusin diidu korne murugdiya mi ihay totas maddi an hagaabsada doley mayanka bahay mawlo ilaahu adi midig dadher milkiilu wiin ah adaladii mayaytay mar hor no orotay murugdiya buul waysna oo moolki iskiridi matkala hanin nak selenin ka maamulo
ido waytoda onkay amante ah hesa kumitaayti ido waytoda onkay amante Ido vai toda, ok, amante. Fena ninka lo o, may FTA, yabla wantunga gading, eriyida heskun waiban laha, hasan wuru, afyalgi, aradan. Heskasna, laki haji waais, ya gadi. Wala agoyer inti ala kodoko, kubaa yeski deyidone, heskun waliki jarte, heso, afla hai trigger. Latiya lukwai waltibyehe inilhele Agwa niti dongmarki inisaitine Hasan huru ye lifi Wala hakabai Laki haji wa ishani kade wa sulunti May artiyo Mayna mogorras Tawariko tusase Siyong damaren Eri yada May arti kujaren Ogeke Lungrogi sidi jamaadi horani king Eri Elifmai gorogi ya hati lungrogi ee af my my kidwa ya dareerte midine haji la jahajo ays hees af my my magado ayto af my my kidwa lan erna ani kidwa hem la absolutely tangati jarte
Oh, I'm no, I don't mind you. shala araw iido oo nin kuluu qiyaas fanaanidi lucky haajo ays eriyadi ali sheekh umar oo lan kasab abwaan iido lahanki xasan huuro muusikadi ahmed salah duubisti studio weero oo qiyaala wadan ku holan isku dubaridki ibraahim sido
gobay abwaanka tiri abdi ali nur qasim barwadin umur tuma anig gaar ele habsuuganeedka ibiraw allah ilow adiinim ushiiri
awal makwa aakhir madinuwa indallahi sabara ilwal guuludaasun ilaalmu ku dhonta ilbaabka anan jeeda anti aan onku galna u buree wararahay eridgadiga walaago haka aftar siday murta araran lahaynan anjeere anjageeyi ambulatin jirlaangewa ibiraw ibdi faarasayn wal mukoogaadu koran aagilka gorodeeyi uduray baani amuday iduug oomana i waraabi mooshii inshaad iiyuna gawgee ko ee ologaayi ilka waku helaas idawali adu kuwaayton idwalaalka wallu ku deeyay injeedooda doogay madiyana siingaday agli yaraantay mooshi ilmi yaraantay mooshi aranto ana liyaabna aagilka soomaaliyeed afyaalka soomaaliyeed u kurki digil mirifla afyaalka iido hoo ilaahay in ogolaadob su'aalagu onka gema faday isigni ii loogaada aglu wahada edebnu doora itibaar wal yara ukun madu fuulwa ibtiloodi eel afshay adakii kala kat alantisa kiiridaase awshay lanki hadeeri inga sheegay abooshay lanki hadeeri ne in yaala ba sheegay aramahan in dhudhawaayan lay tusaala siin ku soo asni anjeerwa ukun dooro enis dilki eritaful ilihliti madiha afjaranti awlaadi amandorey intii onis weerdan edminis afgorne ahadama wada galne iyo oo isjeeliyin ambuladi oo warwaraas qaran wiin qaban irsaad islaamayan ed malan kuma siirne anjaraadi ii guumawki malan adeegsine eleeng malan ka degne arinyogi mimidoway ed malan la shoorne abooki sho gaduudo odowki mu mal erne iyona naam merne udur meelima ka aduudugne eleeng roog mal iska daarne soo ne islooginimba ambuladi usub ka hayti arada malka qadarne awlaade iman dhoray iyo lay galantiyo aanoodi misku ku deedine wali la ma kaagsanaadob iyo asharkaas qaban awlaade iman dhoray mad kala mis aruursine af gorasho masuubsine arantiyo makleysine umutiyo oo iriidi dhamaayasi aarish li saamod ee endisnaan mis arne ama oo tislaha gurey afar gaasladi suruntiilay alanki iman dhoray iridhiimo munkoyne aarishki nusko mu dhoonya u burama ka dhisine u soo uubto dad han ku tabina haate hate iman mu waysina aarish yarawki u sidisidi soon isla araga haynan eesey malsi siibido hayo an weelan milin ere korn ana tan alle ibriday la jaaybooday waana lama kaaksana amanto kaleen wayata ari roob aaway adeermo wayto adeer roob iyo wayte aboomu wayto amana jinaay madi eedan dharamnaaytay oogadi jirge isla burbursnaay odonki allahan adeeji amana abooshe madis un seeday ari ariitun arid biyay eedan shoobi faday eedan buu isi usuun min jibaabne hortaana oodka isi safaylan aamo hokala amana marid biyas ajaaybuyna abwaanke iido may tansiyo asay wadan maaha amarkii inka damboyay asar dheeragi shalay hay roobta madilahan agal qaaday ahdaga luwada galay andiinada liinjeedi iritu boolu ku wada bay alanwiinki iman dhoray wali usu uriyay hoos ku aragii mooshi idilay ma kanagne an antilay rooga dadma erne holanka kiin ku bayne aadilu malka deera ogna awlaadun iman dhoray ibtilaadun ma inka dhidi abugun luuftis oo aboodunki i gariirka eedaga ka dhamaayan asar i hiraabdatiyo iska garbido hayan iyo mayka reebi abwaanke iido ana tanle le ibriday la jaayibooday afyaalkay rumaad iido waaytada olkay abaartay adilkii amaanay orobi aasi amerikii ingiriis adduunka isla martay ilmada oo kuroonta agliga oo kuroonta ilbahnimada oo kuroonta afyaalnimada iyaarma ee wayba ana koo codsaday iska darsay alifkii aanka su'aal ugu lamaada ee ana han araaradaayay waana eed an la ama kaagsana oo goblow madun kow udurku inta deeray awlaadun imaan dhooray addunyaadiyo ku toosu waaytay amanba iyo has aruursadan silayin asiibow ankaar mariidiya ambo afyaalkay iidow usinta anka kooy lama ajalaabho anfuun udur daawo an lahayna adduunye malka araga amooshii dognimo walanku haynaba udurkun hilaaga ee awlaadun imaan dhooray sida an dabrooga ka aakirsadaayana ambo se anku aafamaado koraan afyaalkay iido
su'aaluhu sahadada bifiiri gaalankii lahayba qaadi ay haanfugye awlaadii amaan dhooray markii lisin layi abwaan maxamed xasan cusmaan canjeex uno jimaaday qora afjarni suugaantii tiis ii qorowkii alif mayka maho undoobadii weli eray isiina barin nabadegow balwadiidna geeka weli leeya awlaadii amaan dhooray lamaadiyo afkaarood iswaafaqeen fiiri dadki lamaadi weba dhatiyo ka nool dad ilaahiyin abuuri waayey amaan dhoor i nabad jeelaan afyo malabow ma e uurkaa mariidow ma e afyo i uurjo islay ilow uni istakoornay dadka dhatiis iskula ficil tamaan abwaanka noola hadalay hooy isjaraalayaa ilow adiina ma oshiidiin ilow hatana gobay weydiyowg su'aalo ka jarto isweydiyowku mudan may ayiina ay ka dareeraan olan ku fidhii ini jawaab ku biyaan dad kuwa deegaan kuwa mise dawladdu haanaso dhol abwaanki yanoo shaafii doono madi jimaado dambe hoo alle eroobo iniska koyna waana kala warsanna istuudiya idaacadda warsan dhatiye abwaan cabdi calinuur qaasim balwadiid oo ee afyaal gobyaalkii murtida xambaarsan dhowaantun ii langlayaabay dhagaana farta la galay iyuu ad an hati kiila hadala un dheegnay balakuyaabe adiina ma ushiidii ili dhuunsow kureedna kuluba afarta min iwalayo ka saabsanyin dhumin siti afarta min dhikay abwaanka meeli luku faday afarta min weli ayin fahamtay afarta min weli wadoodiyo ati isla goranay jawaabtaada dhiibi doonta diyaarsatay buugga ka qoratay jimaado dambe madalle ee haweydi abwaan balwadid oo unaha fadhiisii doono istuudiya idaacadda warsa waana kula warsada doonta jimaado hoob ilaah era barnaamij toos ee oo hawada gala una ku hadalaana suugaanta umatun latiya ka marta qaadaana maalin cadeeyo ete hamiina barnaamijkaadiina ma oshiidi us oo nagade yaaninku nagada doona inta intaas ku horeyta gabayga afarta min dhagaagaasi fayla anka shibay su'aalona meeloo ka qoray abwaanka koo shaafii doonay jawaabogii inta ku horeytoona sidaas i nabadaana i inti barnaamijkun koola mida una jimaado dambe okan uu ku hanta waxbahaw ku xiisa badan inta uu ku deeraano in isku kooyaano ho ilaahay naftinin gisma may basin ku tabay an usin jeeli usin oo neebayne ibraamishka adiin mu ushi bi oo nun ogaayn ilo isla baro doona assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.